na madingo. Oh, 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 Mulungu, yeah. Apa tina langala mveka kutali kumwe masombenya anga sada one ndajandinso kumwerera ndi mafumu ndipo anda mwali okongola andifuna koma kumwamba buku la mboyo zina langalo kodi ya dalemba mo koma kumwamba ko atate sona akanene sanditiwa atate Zero, mabanja ndi ana koma kumwamba buku la moyo.